jambo lako una complicate. Wembe wajifanyo cheza makareti. Umbe uko ndembe ndembe la kadenti. Uweze bado nami hata kukiziti.
Nami siwezi kukuma. Toto ndembe umenona. Nikikuona na furaha.
They call me BG Papa Flow Style Kangaroo OG Kitambo Bro Kunja Sura Kunjua Row Mwanga Kutona Roga Vunja Nazi Tongi ya Mboga Sendinja Banta Maji Kuoga Omu Nitanga Misi ya Muoga Wapinzani wako ndembe ndembe wamejaa ofu na mawende taka mtaka siza mpaka mwende kochi nene limeja viwembe na usipite kwa tukizembe mtau na yuta mirembe machizi boti wamejaa utaki utachezea kwa kini kimbembe
ndembe 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 wenge 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 yani ndembe 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 wenge 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 wenge
Isa wenge BCPG, wenge nani, dembe kama BKG, snitchi na zimazi, watu wote wa, situko kamili, mili amili, sba umaka abili abili, na sali madili, lili wanone kata, leo wanano na dili, miniko makini kini, wezi piga pini, leo nasimama mimi kama mimi, wezi nshusha chini, niogope nini kama mungu kapanga, sa weni nani, gizo bari gani, oi oi da saigoni, K.O. Jepe Tysoni, na imeba tanga ipo mami gani,
Dembe dembe wenge 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 ani dembe 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 wenge 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 wenge
nakuluma hapa Captain Sholo Mwamba Mwamba ndio chuma nondo stili waya nakubaliana nawe mwana kupigwa nje chen chombo lidondo wazo wiso mama twende tena jitafunio changu we mama sabu za nyama jitafunio changu we mama sabu za nyama Nokutongoza we mama suka tukana Ungenambia mapema we mama kama unabwana Kama vipi lembe tena Lembe dada kama vipi lembe tena Lembe dada halo jamani Kande tena Kanifalia kimini kimini kanifalia pini Kanifalia kimini kimini kanifalia pini Pini limekatika kimini kimeanguka Aibu imenja aibu imemshika Mikondo na zambe na zambe Mikondo na zambe Unanikosha baria, mesenseleta, mchaka mchaka wako baria.